Jumpin' jump, up and jump. Ghetto hype music. Yes.
Ni kwa bakali hakuna koluka ya baby. Usikewa udwela kakuliki makembo wao.
Nitakulata ona jona baby.
Ni wata niko shimbe niko wefasi waka.
Nitakulata ona jona baby.
Ni wata niko shimbe niko wefasi waka.
Niko wani kuli.
You are alright.
My baby baby.
You are alright. You are alright.
Oh. My baby baby.
You are alright.
Yes. Let me take you back to my old days. Chilling, mwenze muzi mwachi mjengo. Nona phone to call you, nika funo kuona, nika mwala pa mutenge. Nona number one, mwenzo pwela kuniona na mchitenge. You a strong woman, brave woman. Kamu kazi kana pala ya mama. Nika kamba niko yipa mutima nishina nama. Check out, kuchochoka mtu wanga. Mwenzo kamba hakuna kolu ya.
Niko wakali ya hakuna kolu kaya. Baby, usikewa utwela kakuliki makembo wao.
Nitakulata ona jona baby.
Ni wata niko shimbe niko wefasi waka.
Nitakulata ona jona baby.
Ni wata niko shimbe niko wefasi waka.
Niko wani kuli.
You are alright.
My baby baby.
You are alright. You are alright.
My baby baby.
Yes.
You are alright.
I promise, kani kulila iwe ni my tears of joy. Nari kute mwafifine waba baby girl joy. Lega wazitambila putali. Love, ya babili wa number three nwa msoko nezo. Love, uni trust, respect, and understanding. Diwe soft content, bonsa vininga pune pari mukazi kuliwe viliko. I'll never let go of you. You and I in any two by two.
Kuna koluka ya baby. Usikewa udwela kakuliki makembo wao.
Nitakulata ona jona baby.
Ni wata niko shimbe niko wefasi waka.
Nitakulata ona jona baby.
Ni wata niko shimbe niko wefasi waka.
Niko wani kuli.
You are alright.
My baby baby.
You are alright. You are alright.
My baby baby.
You are alright.
You know what this is? Of course, produced by the one and only me, DJ Alpha J on the beat. Touch me.
It's Jay Weezy, Jay Weezy. Mr. No Bambi, No Bambi. Max on, I got you. Moxie, Uncle P. Money just Bambi. Zim J. News by Diesel. By the way, with the ghetto hype. Iwe, na humon. Tie, for the one in love, you know. Black love, the EP. Tie, jump and jump, up and jump.
Beyond records.